na mifana Yehowa si wonia o yema meta Oh, warning.